message goes to all the people of Uganda, most especially people of Luwero, that we must have confidence when we are voting. Alright. Naya mazima tuswala nyo banange okulabanga tutambula tutamabega eno Luwero yandibadde kati na site. Naya mazima bakulu tebatufaako tunulira mbalala yafuka site, Masaka jinja zafuka site na Luwero. Mbufe twalya ki okutambula nga tulya mpufu, tugambe twagala kulaba kukolansi abaana be Luwero kikyusa muliwa, twagala kulaba kukolansi zirowe kakakala fenna, tugambe twagala kulaba kukolansi abaana be kikyusa kabunyata, twagala kulaba kukolansi. Batulwadde besti yamwe okufuka basebo, ne bajjajjaffe bafa ku lwamwe ssebo. Naye amazima muli kiruma okufaanana tuti nga ffe twalwana, kwe tunulira ensi yaffe ssebo olabe n'endala ddala oba twenkanankana. Naye amazima ddala kiki tubonabona mu nsi yaffe nga tulinga abagwira? Naye mazima ddala kiki tubonabona mu nsi yaffe nga tulinga abagwira? Tugambe twagala kulaba kukolansi abaana be Luwero kikyusa muliwa, twagala kulaba kukolansi zirowe kakakala fenna, tugambe twagala kulaba kukolansi abaana be kikyusa kabunyata, twagala kulaba kukolansi. Kolansi naya mazima tuswala nnyo bannange okulaba nga tutambula tutamabega eno Luwero yandibadde kati na site. Naye amazima bakulu tebatufaako tunulira mbalala yafuka site, Masaka jinja zafuka site naye Luwero. Mbufe twalya ki okutambula nga tulya mpufu, tugambe twagala kulaba kukolansi abaana be Luwero kikyusa muliwa, twagala kulaba kukolansi zirowe kakakala fenna, tugambe twagala kulaba kukolansi abaana be kikyusa kabunyata, twagala kulaba kukolansi.